Chantaton
Empire.
G South, baby. DJ Neo Reloaded.
Welcome to my heart, my darling. Please feel at home. Dinewa ko. You can touch me wherever you want. It is correct. Mujikondi changa kulibe kulida. My loving me, very correct. Sweetie hearty, my darling. Love me, I will love you. Sweetie hearty, my darling. Love me, I will love you. Kuli baby, mami. Pachalo nilie mpi. Kati sulipo. Chalo changa chima imirira. Kuli baby, mami. Sinifuna kuti nivale na mezo. Ninguvuna chepe ni kazi kuona. Sinifuna kuti nivale na mezo. Ninguvuna chepe ni kazi kuona. Kaleza nilie mpindu. Pachalo ngati kulibeiwe. Ine nili usiresi. Pachalo ngati sulipo. Nilibe mpindu. Nilie nchito. Oh, my love uli dale. Wadabuisa mutima wanga kuti nakonda futi. Uluna bena ninga bafunire cha. You are a blessing na wina jackpot. You the owner of my heart and you a landlord. Come closer, I tell you something. Me wanna make you baby mama, love my kids. I've never been in love like this. Oh, you have no idea, mommy. Of how I love you. Of how I need you. Let's tie the knot. Mami ndaba sinifuna kutiba nipokewe. Please don't leave my side. Olo one day. Wanga nibampule wa mambala. Kuli baby. Mami. Pachalo nilie mpi. Kati sulipo. Chalo changa chima imirira. Kuli baby. Mami. Sinifuna kuti nivale na meza. Ninguvuna chepe ni kazi kuona. Sinifuna kuti nivale na meza. Ninguvuna chepe ni kazi kuona. Kaneza nilie mpindu. Pachalo ngati kulibeiwe. Ine nili usiresi. Pachalo ngati sulipo. Nilibe mpindu. Nilie nchito. Oh baby. Body wine very correct. You smile, very correct. The way you talk, very correct. The way you walk, very correct. You got the qualities of every woman. Kulibe na voshota. Sumbe sana ule sinifubuke. Ala mundi walipangwa. Kulibe iwe, mami. Pachalo nilie mpi. Kati sulipo. Chalo changa chima imirira. Kulibe iwe, mami. Sinifuna kuti nivale na mezo. Ninguvuna chepe ni kazi kuona. Sinifuna kuti nivale na mezo. Ninguvuna chepe ni kazi kuona. Kaneza nilie mpindu. Pachalo ngati kulibeiwe. Ine nili usiresi. Pachalo ngati sulipo. Ine nili usiresi. Pachalo ngati sulipo. Nilibe mpindu. Nilie nchito. Oh baby.